tmtmusicmedia.com.
Ajunjue tunaendana, tunafanana, tunaendana, tunafanana. Wapambe kae mbali nawe, nimilizi ya menizikwe nawe, takurinda kwa manati ama kwa mawe, na moyo wangu na kupo siuga. Pezi nuru mechua kwenye giza giza, mwanzo waliniumiza, wao wakaniburuza buruza, vidonda nikauguza. Wewe ndo daktari maba yako moya odai, waseme sina habari, penzi harwa na piji kachoi. Tunaendana, tunafanana, tunaendana, tunafanana, tunafanana. Hata kipenzi la mashaka wala usena, nataka penzi la baraka. Mungu alieke mkono, penzi lisiwe na kikomo, ndani yaliyo moyamo, penzi lisiwe na mfano. Yendo ah, na mindo adamu, atuta kitunda japo tamtam. Kanunu wabuti sampanta yu, sakini kutana jitu mbona dayuta. Hata kiutani na penzi lake, oh, anataka nideke kifuani mwake, oh, yani aninyonyeshe bimtoto wake, oh, chake changu changu mimi chake, oh, ndo mana tunaendana. Tunafanana, ndo mana tunaendana. Tunafanana. Kwanza nikupe habari,
oh habari,
huku penzi liko shwari,
oh shwari,
kwetu vinyama viwari,
oh viwari,
sambusa na vikachori,
oh na vikachori.
Aha. Aha. Ah.
Rose na Jack, Jack na Rose tuwe,
Future Boss,
kumbe bangu tuwe,
kuna nas,
vishindikana niwe,
mwagaras,
chesesha kujue.
Yani file, tunafanana, kama mapacha file,
wange frani sompana,
kama suchu watantale.
Mapeshi mengi jirani utawa, parigitani kuingiza natoa, kilele na foko ya kumawa. Tunafanana tomana na jishawa.
Tunaendana, mama we tunafanana, tunaendana, oh tunafanana.
Wafasili chonchu naitana nae, naitana nae. Wani kitoka nae nafanana nae, naitana nae. Wone kito kanae na fanana nae, nae bea nae, nae tana nae. Wone kito kanae na fanana nae, nae tana nae, nae tana nae. Wone kito kanae na fanana nae.
Wee, wee, wee. Akona na mgani wami, mi, ndugu ilisha.
Aha.
Wee, mida kwa mani kiwa na wana kuchedoge mtie. Apa zilifaza.
What?